amazambi.com. Super vibes.
Weni wangu kama maji kwenye chupa, etu nipe moyo taukunja tautupa. Mini fundi pensi itajenga ukuta, hata sememe wazidi mana wenye super. Remi sing this song for you baby, cause make me feel so highly. Unafanya muda ni kufikirie, hizo kuna zopiga sasa bibu sichukie. Eti super mani kufanyie noise, ila uwaka na miss your boss. Napenda unavyo nipa story ni kusho na nisho kama movie. Oh hakune masi, love unayopewa. Whiskila engo umefiti, kati kati pewa. Suzana,
wangu andani, yani mini wewe ki haupendi majilani, wajue yetu bu mama umeniweza mimi, staki my sister du napenda kona tabasamu, yani ukicheka tu, you give me tamu huba limezidi sugar sugar, kitu gani hufahamu mitindo luga luga, ukilamba ice cream ni utamu hula hula mana utamu paka kisogoni unakuja kuja, toto uko fine malashi na pamba fine wazi kusumane muda wote ni wanjani, na kona kama queen na baki kuwa king, napenda vile ta story za pisi wa mini.
Oh hakune masi, love unayopewa, kila engo umefiti, kati kati pewa. Suzana, Suzana, Suzana,
www.amadzambiri.com.